ከተንቱ ኦሊንስ ነጋ ቪዮፋን ኦሮሞ ናይሳት ቪዮ የተንቶሮ ደጋ ሱጅስተን ወንጉየ ቆሜ ለማንሻኒ ሆፔሲን ኦንኮሎሌስ ሱዱ ሜቶኮቲ ሙደ ተቆ በርኩም ለማደማ ወንዶ ተነ ጀነር ዴብኔት ነክቶክ ሰኒትም አንሶራ ለኸይት ንያዳ ወለደ ፎፎነ ሰኒትም ኦዱሪ ተነ ሰኒትም ኸይሳክቶክ ነሞንት ብያ ወለደ ፎፎነ ሰኒትምና
ministrin barnota Ethiopia jetton ko bobba ho jirra turan lamananno afarke sat na jalaje famanjechum beksise kalami wongosai satte dummatan ana gedamari tu kananno afarke sat jechan surawata musa dura gafa witata lami won somalota isae dunsani umnota da afari leje samanjechudan misenson manamare ugazumma gosichaf mangudon biya vio etmani jiru era yani tisabiya ana gedamari tu magala garbay isetti senani tarkam sifuda tajiru jadan gabasa dis chekol jallani turis
ministera barnota fittigafatam tu qunnamti ummata kataan adde haragoa ma mo akajadanit namonne nyumma sani himbe kamnen hojjeto tekenya laman adje faman jadan
be qiyit tamastaw ne mosut fudada dashochu leman ndohono ahun bawul altawokam besra lay yallu no metele le supervision sira edew no
rasasan rukutamani duan midda kana enyo akagesise ammatin bekamne gadamai tu lafajedamtut hojig demani achitu jiran yajjefaman yero ajjefaman mana barumsa ke saturan jedan namonne ajjefaman lamankun obbo mulatu tsagaye obbo ababaw ayyanne kanjedama yotaw refisani ministeri barnota dr geetahun makuria da fargamanit gaggefame jira namni sadaffan obbo demis tamre jedaman waajiru mabarnota sanarra madani waldansa argata kanjiran ta'u bekamer bulji sananno afari fi tigafatama waajira communicationi katan obbo ahmed kaloita ajjecha hidattota seran alan gaggefamu isa kana durasa kature ibsaniru somalota naga kan isa kudatorba witata darbe ajjefamu sani manguddonni somali ndubbatani sababa laga awashi guteen buqani daanna keza katuran dubartota afar saddeeti daiman hidattonne nyumman sani himbe kamne kun ajjesu sani dubbataniru obbo ahmed kaloita akajedanit daldala biyaseenu fi ba ugufachisu fakkasumas jijjira margame dubatti debisu kannen yaadan humnoti gurmaantu kanagoda jedaniru rakko kana furmata barbaachuuf motumman federala motumman bulchisananno somale walta untar kanfi fudata akajiran ibsaniru ajjecha hojjeto da ministera barnota kana boda harra rayan ittisa gadamaitu yokan magala garsi ille keset tar kanfi fudata akajiru mana mare ugazo ta gosa isaf misensa kadan obbo asowe fara voa fipsaniru gocha seran ala kanaste kabro addabasu mangudo tabiyafi alatto tabiya wali waltani hojjechun tudandamu rayani tisabiya duchatti tarkamfi fudachun sakun sirrimiti jechudan obbo oswen dubachu sani addichakol gabasejira
والجاي منستروتا امالا منستروتا بشاني بيوتا سديجچون كان ايثيوبيا السوداني في مصر كلكوبس ايثيوبيا اونكولوليس كوداتور ببركم لما فكود سديجل كما ميجرا منستره تومساريرو ادل الدنيا افريقيا كبافي دراتا منمري وجرا وچيستو غامتا افريكا را اكلكوبس ايثيوبيا اونكولوليس كوداتو كوتالايا بريسامين غافيديا درتون داودان والجاي تشواي دلا غبايا جل كما ميجرا مي kanara kaudan kajalka be marin ministerota imalaf ministerota bishani ethiopia sudani masrikun kalesa guya sa kudan rajalka be virtual yokan kara technology interneti kagege samajiru taun be kamejira tanzania ke sast democracy mirgitalana moma mancha samejira jedamudan yero mormin heddun dagama jiru tarum man biyetti president john magufuli devise flechuf isu murtesu jecha bakawane dut hirida sagale kenajira president Magufuli yero marsalam mata waggashani dorgoma jiran kanatti kanneni sammurmuran dorgoman kanajjecha barakumala mafkula to barratti ala mirra lubuna fan kaadi mamammurmito ta tundu lisu dabadate namota kuda furjeda mejira president Magufuli yero marsalam mata waggashani dorgoma jiran kanatti motumma Magufuli dorsita fransan maddeno du wala bawo kanse jira jechudan balale fatu gurmule mirgadalnama kanamales internetin biyettigeza angat abamuti dadabsi famutu gabasamejira filanno presidentum madala barcumo won parlama biyetti dibalama bjatame afuridis dorgomminka gege samajiru taun bekamejira kacama kacama mapunduzi jera mupartin presidenticha ega biyettin barat bakula sagali vijata mitoko koloni britain jela abate jelkabe aga mat akumataita kabate tijira presidentin kenya uhuru kenya ta partile siyasaf sabota biyetti waliti firaka jerame gabasa dat engadda ifagoda nijiru Koranum Building Bridge Initiative Jeramukun Rakko Siasa Dinagde Fawa Summa Kenyan Kabdu Furmata Tajerama Galmuda with Nairobi Ragabasi
Koranum Building Bridges Initiative Jeramu Kenya Terakobia Tink of the Furun Charai Grebia Tifo Yusuf Wanko Paedajeru Kenyatan Koranum Kun President Jerka Partly Murmutuoli Nujitu Foligalanin Duvakayel Kabioto Amajibara Kumana of the Damagari Wankana Gisun Desani Koranichukuratamature Kalisagarinkun Buakuran Nokana Sabakata Sejra Kabaji BBA Janka Makamba Kabasnikun Imisa Ejurako Kenyan Gamsiasa Hawasuma Vine Tink of Dufi Falakauda President in Bieti Uru Kenyatan Utiangawani siasa biyeti rako kenyanke sijirtu kanafi kaumsa daajitun dubata nijiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Kazidu kenyata. Anis daba siyasa warraga gisa turu kisa toko tauko luga abo mfeda. Kanafi ya rokana, yorra kubiji kenye kabduhimu na makani tikuba kabuki ya amiti. Wana nije chajuru, nuchi martino rakko harra mula te kanaf sababada. Wanformata rakko kana mo wali maria neembeknu. Kagisa biya jimu wakatana kufada, bane kandubanu. Kanafu, marti kenye siyasa le milebi ya tiundar machisu kagisu dandau babali sukamna. Rakko siyasa kakinkarinu ya tukanafure le milebi ya timarti kita kan termatan dari siyasa hunda amma tudabat curat hujit sukamna aja cundubatu. Dabas tegali Amerika, Galmudait, Nairobi.
Motuman Kenya sababa COVID-19 mandibi ya tigara miliona lamata hujit abu sabek sisi. Gabasan Biro Statistics Kenya Rabaya Kagarsi Suti Lami 1 million tokkoof kumat ibbato batantu uji sani saati gutu ojjetan rabaye. Jarman fayya dunya ka tokkumma modumota guyyota torban dabran lakkoofsi namoota virusi COVID-19 qabamani guutumma dunya irratti 1 million 2 kumat ibba saddeet ta'u beeksise jira. Akka jarmichi dila dunya kun jerutti lakkoofsicha haraka torban tokko kana keessa kanneen 1,400 ta'antu du'e. Biyyoota dunya keessa biyyoonni Awurooppa torbanneen lamaan dabraniif lakkoofsi olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jarmichi fayyaa dunya kanneen vaayirasichaan harawa qabaman 1,300,000 yoo ta'an ka durii wajji wandira qabamee ennaa ilaalamu 133 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Mediterranean bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira.
Warri Liibiyaa gamgamaan qoodate waraan itti baafatee kan bulchaa jiru har'a walaloo bahaanii amyaayyii walii galee walii mallatteessu waraanallee waliidhaa walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabiganne duudhii gijjiisuun akka dansaa keessa qorataniitiin waan cufal daraarsuu malanii jiru biyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii gargaaruulleeni qooda keessa qabaachuu mane. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummootaa damee Liibiyaa Stephanie Williams jettetti jari lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraanni jari biyya laatii ammatee waliin adaba illeen jii sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii xiqqaa tokkotti lafee eeguuf achi ture. Kun waraanni yaayyuu walirra dhaabne jedhaniini geejjibitu yuura Tripoli kaayeetiin Bengaazii dhaqe. Ture akka jecha Stephanieetti waan akka malee nama gammachiisaati. Liibiyaan eegee pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddafi mootummaa isaan rajeessanii isaallee jeessaniitiin duubatti biyyituu waraan keessa seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gam gamaan bulchaa ba'e mootummaan tokko Tripoli jira mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture ammoo yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii Tadiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeetti mo'achuu jiru fakkaata akka ammaan mul'atutti. Akka odimaan mootummaa isaa jedhetti namni 1,200,000 caalaatti baay'eetinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgamammoo nam 1,600,000 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 18 biyyi bulchuu jiraaf.
Lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudhaa jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture garee mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedhe. Gabaasa kana Asteer Misgaanaatu Baardaar irraa ergee Tujubee dhiyeesse.
Abi mirgana mafalmu Amnesty International onkolorisa digdami torba parakumala maf digdama gabasa basen angaun Ethiopia ajjecha gosarratunda emormut hirira mormi wamame ugureje ejra parkin mormitu sochin biyole samara batle darban kesa gosa amara kanentan hiduna jefaman kaje uttan sudan hirira mormi wame angaun party kana onkolorisa digdami torba finfinne kesa tkanargam wajira sane akansen gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo amaaraa garaagaraattillee akka hin imal dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota amaaraa irratti ajjechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Angaa'onni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun ta'an hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnestii Internaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Jeefroosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Angaa'onnis ajjechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatee hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf walga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuun qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa walga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaa tikkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnestii Internaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Jeefroosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha Amnestii Internaashinaal irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii abin diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafa irratti maqaa isaaf goonu hundumtu maqaa isaa hin madaalu. Hojiin isaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka bahuun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Hacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'e darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka gara kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eef hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuun itoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbu waan qabuuf. Dhaloonni illee kana darbu barachuu waan qabuuf kanaaf jennee diwaan kana yaadnee kan kaampaasiis maqaa isaatiin moggaafnes kan sida tanatku ya ada no sabis bagi kenal habis sida najal waktu ni promo bahisa 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 sida sida maya ada no wansana ketiga ada no kemana sida salah tiu mata bahisa tidak jadi nama na
iram memih kan ini sendiri fakat sida kan ejaruni asalnya iba sida kan rata kemal fatu turun
aja ajaran tu ada aku ya dibantu jamaah daerah sida salah ejaru kan jadikan semoga
erga koraa irra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatu yoo qabaate?
Sidang
kun ala kanan ujata Musa.
Ega aku masih jadi awas amari itu kan? Awas amari itu masih negara terutama tu kan kita lihat kalau amari tetapi kemana? Jadi kita sahaja seperti ni ikut. Kau lebih sahaja.
Iro lalu mulai sidang ini agak ah, namun ni tu mili sanda wathan yang gerak. Enyu sidang kan ala kanan beri cikar ujat.
Ega dapat ah, kan ni kerja di sana jalan kan? Kafir ni jadi kapan dapatnya sah? Jadi makan.
Gambran University ambo keset segantawan gara-gara yadannu artista calun af olen akka jalqabamen kanandure ifsami jiraw ni san mal raga ni ru doctor
san ku ni san mal ju tingalu ke setu kan tagantane banu tatola yo ken kona siti amma koren to kodata ke akata adin kasati yo jima gara ti dokumenti no kopi sejra yo gaba wa ni setti de saba ne dokumigo ni san ni fulanu da sama dari undir sepinis istri najerla
Obulisa Angafa, Wilisa Chalundisa, Abtamundisa, University Nambu, Sida dan Noa Chalundisa Jarsu Wilkabate, Wanjadu Kaba.
Ani Dibandusi, Dr. Kadesa, Presidenti University Nambu, Wain Makau Makau Mungkindere Kagudjan Sani Kaba. Ia adakan, ia adani kanangani, Yedisani, Belasani, Agung, Sama Masi, Wain Bulisa Kutinami, atau obolis ko dugaan betul dugaan betul satu kanan kita kasih sih harga jero harga mata orang harga yang ada orang ni kanan tahu orang nama orang jadi siapa tahu waktu tu mara kasai harga orang ni beri waktu tu main jalan ni mau wajib ada orang ni harga orang ni bukan nol dia garu harga ni jero akan bawa sih masih satu sekolah tu pun mata orang mesti harga ni akan berbeza mungkin mana warna kalau mana kanan wan kana jadi begini ni dah ni ke rumah sakit mati sih jadi kemen mani murti tapi kalau jadi mati dah sih rumah sakit sih dah wanam jadi tau.
Amma si dawan ni ada no kasiro jatama kambram muka wadaga galam isjira an urama gala finfinneti si dansa dibawar keitin hujata unijira ta jatami ture isaf kan nembro juul kamate wan jatiyo kabate
ini wani afanin dubbakani yuguru wakan tena kusandramat nitsananti ankanlaku kubadu warra kamani jibu kana kisa intalaku ratani ummata urumotis kukumisani ummata ifagada mani siya fakumiti kudan wadaban agaru dungal garu warra wadagani kanaboda kanaboda jiri yungu churati tena kusandramat waru inabjana jirani yuri ina ujeta uwa dungal
namothni ajita wilisa chalundi sa juli kabatani shakkaven yero gara gara mana murkiti achaturun sani ni adesama adem samana murti kana akamati ni tiati urdof une yemama kana andro urdofatur tani wanti sin urdofatur tanjira
adem samana murti o mara konka kudin gade dien ni ta aga am katero madarbi kana siya nunga tani gade bane garu am warra nisha nuka sasaya ini chala akane agdehu warra siya ki niwasi nisi adabi gila tiwane isi kubasi titamun diangkat
obolista angkafa Wilsa Ajarundisa, Patamundisa, Yadradu Sagalemika, Kopia Fanum of Kenditif, Magaragi Fatota, Kopia Fanum of Tingus in Sagalatif Fatan. Radio Sagalemika, Nakurmilka, Ambura.
Pio Fanumona Satrajas, which is anyone do some general to Kurde, the native Sanitim of Tira, Serba, Amel Malabata, and Sani Fen.
Come on, 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 come on
Yero President Trump angorre tituran wagga furkeset American hariro Afrika waling abatatult jirenya kenya foyesuf nungarga reje ujiratun Afrika kibba. Anita Paul tint altoda afi lammiwan Afrika kibba hasofsisun gabas Johannesburg ra ergit soradis.
American President filachu furfojirt. Kutan Amerika akumsera matau fika bedduni. Kuya filannu tindure tabbandanda filachu lenum dandajet. Amma yunan miliyon kurun yaddut filati. Afrika tfilannu tan khan gammachuni igat. Khan nasun firraja kasujja. VOA ganna furin duratti nam Afrika kibba ibbeheddu wan siyasa Amerika khanirra wadu fuuti. Gafas namun dikka tukot President Trump tregger. Barsunitti nami heddun wan inni Afrika anjale fishin kufin. Katalaya meeni nam Afrika kibba kisad dalda lambul. Trump manna nam Trump wali indurgum Joe Biden tregger ayad. Trump ak khan anima.
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inni ammale Amerikum qof jabeessuu feda. Taatullee Amerikaan addunyaa dhimmi malee qofaa jiraachuu jabaachuullee hin dandeettu. Tanaafi Afrikaa irraa investimentii yookaan ammoo qarqaarsi xiqqeessa. Kun herreegisaati jedha. Namni abee tokko waan duriitiif jedhee oduuyyuu jagasuu jibba. Ituma lengee mofokeng nam hujuu humnaatiin bula. Ana ammallee Barack Obama feda. Trump moo yoo jedhu.
Personally, I'm still all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Specter, namduri diplomatit, amma mogazetessa. Barakum tokkoof dhibbi sagalii torbaata maa jalqabee Afrikum kubbaa keessa jiraata. Akka reegisaatti Afrikaani wamijabduu siyaasa Amerikaa jalaa namne.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds. But phrased or framed in a different kind of way.
Wana kidawuti hawasu fi khisat tuflalan. Tuflalte garam menna fi madha ufirratar gudandit. Tatulle akkar gitsuni ufirratinim tuyen. Imammati guddan Brooks akwan jabdu tlalo. Ka karor jarra guddin Afrikaati. Amerika af Afrika walimbafatan. Karori suni gan nishan induwa tulumat. Jarra khanani Afrikaan kibbasila. Gannat mi dolara biliyon saddeeti tifi miliyon dibbishani karat male khisatu barkum lama afurani saddeeti khisa gabay Amerika tergat. Tatulle nami Afrika kibba Amerika biyugudin na alad dunyaj duru jirtu dana akribi itlal. Ezra Kwano nam sura kasa jiraatu.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imammati Donald Trump Afrika qabu moo? Dhugum baay'inaan hin beeku. Dhugasitti moo shoorisiit Amerikaan waan fe'e taatee akka fe'e jiraattuuti. Kun ajaa'ibaa miti jedhu. Warri pirezidaantummaa Amerikaa irratti dorgomuu jiru kun waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgomu kana. Taatullee wanni Trump armaan durallee taanaan Twitter ofirratti babarreesse fakkeennaaf jecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiranii fi waan dhiyoo tanaa ammoo haa hojii hidhaa baay'ee irratti ni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne. Baay'een illee dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo makan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaani baruufi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa baay'ee deebi'ee hin dubbate. Akkana jechuun ammoo inni illee sun deemuu jiru fakkaata. Warri dorgom Pireezidaanti Tiraampii fi itti aanaan Pireezidaanti Obaamaa kaduri Joo Baay'een akkumatti baay'eetiin isaan filatu itti balaararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataafachiin dubatti maanta maanta haanii Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanuu gurra keessatti eegachuu jirti.
Taarratanuu nagaa keessa nu bula taaboriitii waldachaa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti.